Odi Mutual Investment Group Uganda esimye era newa engule ba agenti bayo abaliko kye bakola mu mwaka 2026 era nga be bansukuluma ku bannaabwe. Engule zino zibaweereddwa ku Hotel Africana mu kibuga Kampala era nga kampuni eyo eriko enteekateeka gyetongozza ey'okwongera okusikiriza bakasitoma okwettanira ebyamaguzi byayo. Akulira Old Mutual Investment Group Zake Kisesi ategeezezza nti ba agenti bano bakola omulimu gwa ttendo mu kwagazisa abantu byonna ebikolebwa Old Mutual Investment Group, n'agamba nti enteekateeka eno ey'okubasiima ya kugenda mu maaso n'ekigendererwa eky'okubazzaamu amaanyi.
Financial advisors, who are also known as agents, are very, very important towards our strategy of growing our business, because they are the ones who build that personal relationship with the client. If you have a SACCO, if there's an investment club and it's very far out of the city, these are the kind of people who are able to reach them. And that's the reason why we entrust them with our brand. They are part of our brand strategy and they are really, really important in terms of our strategy moving into the market. So without them, our brand will not be as big as it is today.